winter over my over. Winter, winter, winter over my over. Kuzampo bama over. Kuzampo jack over. Kenya over, quack over.
DJ Turf, DJ Turf, DJ Sarge.
Panda, panda, si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda, si upanda na.
Oya VP, we go by the name White Flavors, chilling out with DJ Sonj.
Wandanga mabuli, miche kimahoni kidai moving.
Pambulu, lupu, washa, pambulu, lupu, washa, kindukulu.
Japa, 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 japa.
DJ Sound,
DJ Turf.
Chapani chapanga jutina, na niki chapani chapanga jutina.
Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Big bang 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 bamboo. Dondoka, dondoka,
DJ Turf. DJ Sound.
Dondoka.
Chapa jona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Sikiza kuna dodo na mibeba. Tiki ndani ya bukla, sita tesa. Tileka na kata, kata tepangwa. Sito na kwa jiko, kata tendo. Pra kuliku jangwa, na stingo ikatubamba. Tuka patangwa, na tanzia na tupanga. Aka tupanga, joki anapatia nanga. Ata makase, ali wapatia nanga. Kusuka na unadinda, ringa, vile diva natatisha. Twitter, pana dhani ndalalisha. Chuma, ona uyu, ako danso amebeba. Ona uyu, ako japa na mavela. Ona uyu, yunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza, twende dada blanda.
Nasi only cause I'm super stress. Kama rene kisha, basi unipe. Naju any diva, last money spend. Hata gani mita, Mr. Bagain. Gena, si only cause I'm super stress. Kama rene kisha, basi unipe. Diva last money spent. I Hajagani mita Mr. Bagin Game basi pale Instagram be Bena penda sani zoma Pale Instagram be Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be Bena penda sani zoma Yani pale Instagram be Bena penda sani zoma
Napenda zoma Unanilenga na umevai luku tu Nadai wife keja na zuku tu Na kudiem walai unadai nuku tu Ukibita nkawe wacha juju Boy child ashara usha dudu ju Sponsa ashara usha jodudu ju Na kudiem walai unadai nuku tu Kemba tutu akufiti shikisha njugu na njiti Shh shh cheki bro washa shasha adi moro Shh shh bila teacher kuna shule kuja daro Nyanya shh puff puff shh shh Orosho piga shodol kuna giza shh shh Ziki nice, tuji nice, uweki story shh, shh. Kata maji pia shada legalize Pali instabu tap, kepo keme tap
Koya VP, we go by the name White Flavors Chilling out with DJ Sonj
Ya man ya don't know, say this MC engineer, right about to be representing DJ Tau, DJ Tau, Labor the one
Sana kanko kazi Dayari wanadachi mini mfane Na kushua jona pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka
Chuma chuma ilale ndani Chungu za kajaba cheki bati Nikidunga nege juni kati Cheki kina masi sisi lati Zungusha mahaka lefti righti Na cheki mamini lungu dati Zimeshika zimerunda niku nasti Tumoshi na wanati
Hapa pana ni manoko kwa finale Na wanga wasipuongi kango ndani Mi wabubu sana sana kanko kazi Dayari wanadachi mini mfane Na nko shua jona pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Hapa pana ni mo
Hakendo na gyote juu Kenya si hami ya mbebe Kizungusha mgeza ndani kwa ndani Niko daro ni menyanya ifikie wazazi Zetisha tiga teok sore nyaru sitaki
Manoko kwa finale Na wanga wasipungi kango ndani Mi wabubu sana sana kanko kazi Dayari wanadachi mini mfane Na nko shua jona pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Papara ni ma
Pizi ni pizi ya lisa manda na kunyandulia Mamoshi moshi papas mina unguza Akisle kipongi na geza nga punguza Nakani mtoto wa mati yangi nitachunguza Niko riet, niko riang, niko liet, niko tiang Suku wa teku wa sesu wa topu Hakuna uba ima ya kwanda tuk tuk Moga vibrate jaga kama
tuk Hapa pana ni manoko kwa finale Na wanga wasipungi kanko ndani Mi wabubu sana sana kanko kazi Dayari wanadachi mini mfane Na nko shua jona pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Hapa pana ni manoko kwa finale Na wanga wasipungi kanko ndani Mi wabubu sana sana kanko kazi Dayari wanadachi mini mfane Na nko shua jona pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Kata jua niko maji maji
DJ Sarge, DJ
Turk
DJ Sarge DJ Turk
Maji maji aziki shuka naona miss Charlie 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 cheki cheki kili taka naona miss Taki 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 kili taka naona miss Taki 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 Taki
Unaleta nguna dunda na uja kafunga Mina kutuno yonguna na kumba na dunga Asite kwa nakabuta na cheze wa rumba Bada ya kule mas pambo zimekuwa unga Ume umbwa ume umbwa Kama gok zimefika stai turi pepeka Manyumba na tildo na teveva Jumastunya kule kwenye mbeba
watajua niko maji 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 zikishuka naona miss jali 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 cheki cheki ukinitaka naona miss taki staki 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 ukinitaka naona miss taki staki staki staki
nakata kata dania na seti kwa kinyaru katumbali raru ukimanga kinyanyambu nenda fisa fisa kipara kama buta buta nyuma shika ukuta kingiza maduba mdogo mdogo sina kupa adiche aluta masinjeri tunaluta ukata kutaka kwa kata tupa bukla 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 bukla
kinitaka na nimekata jua niko maji 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 zikishuka naona miss jali jali jalis jaje kiteke kinitaka naona miss taki staki 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 kinitaka naona miss taki staki staki staki
supa pika nkam kwa kong kule pizza dundu na mbosho mindo kuinda jaba kwa mkoko na ichuma lazma ilan kwa kong dididinda nyanganya dunduka dididinda nyanduve uka ukuta na matinda na chondo muguka na matinda na chondo muguka
kana nimekata jua niko maji 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 zikishuka naona miss chali 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 chali
chali chali chali chali chali chali chali chali chali chali
chali chali chali chali chali chali chali chali chali chali chali
chali chali chali chali chali chali chali chali chali chali chali chali
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani Tunataka nadhani Mindi udunga kama daktari Na baki ndane kwa ndane Yate Kwandane, na baki ndane kwandane Ati, kwandane, na baki ndane kwandane
Tuna step na te inakam Tuna left na fia nakam Gonga sana tia itakam Na ataki kuja busta kisabe gonga Gonga, gonga tuki gonga Nyonyi pungi, nyonyi uki gonga Gonga, gonga Sopo jani piandom kambia fande mbele tuki songa
Mekucheki toka zamani Tunataka nadhani Mindi udunga kama daktari Na baki ndane kwa ndane Ate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane Ate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane
Neza isha kwa hivyo itisha Tukiwashe kikichatisha Kuguza tuwezi ivisha Mbevisha unanimaliza Masharungu lonchizishe Napenda umbo nda kufurisha Mezi isa endo pimishe Kushibishwa kumbulingizwa
Mekucheki toka zamani Tunataka nadhani Mindi udunga kama daktari Na baki ndane kwa ndane Ate Kwa ndane, na baki ndane, kwa ndane, ati Kwa ndane, na baki ndane, kwa ndane
Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Big bang, 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 bamboo Inajitoa choche, inashuka, inajipata kunyi Zubadu, kauke kwa fudhi Nachashi, moneze kwa ngumi Kujitepa, dia kilistumi Unambao na miumba usakumi Kuntahu watu ban maudi Jitepa de kilis to me
Mekucheki toka zamani Tunataka nadhani Mindi funga kama daktari Na baki ndane kwa ndane Ayati kwa ndane Na baki ndane kwa ndane Ayati kwa ndane
DJ Sarge DJ Turf
Na jisi jali ya tarangi
Mirakimba
Bado gari ni gari kwa dereva Na jisi jali ya tarangi mirakimba Bado gari ni gari kwa dereva Nikichapa ni chapanga jutina Chapa ni chapanga jutina Nikichapa ni chapanga jutina Chapa ni chapanga jutina
Teki nana nani nani otero Teki dana dandia kambie pero Kanikus nataka nkambie shiro Na shiro
anani kwa
nama shiro Na
DJ Sarge.
Nanishwana Masiro. Tiki the art, Rose Kishikanga Changa Wana.
Nanisijali atarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Nanisijali atarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Naniki chapani chapanga jojena. Chapani chapanga jojena.
Pika pika, ringa, lima lima. Piga miga mchimba, kimba pima. Vimba vimba, lima, simba zima. Simba ringa, bompa, simba dinga. Mzinga kinda, dinda, wako pinga. Vanga manga, shada, nyanyandaka. Uneza lamba, bamba, bausaka. Chimba chimba, zika, bananana.
Nadisi jali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Nadisi jali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Niki chapani chapanga jojena. Chapani chapanga jojena.
Poko ya kondika una ya kawa. Zafisha rungwa lafu maliza na madawa. Usishike tire na manjoti wenawa. Kula kula selia chura kula selia swala. Leo stoki mbata leo shangi na nga. Pongi yezi isha na ichapa lala. Adi mwage mala ukichoka lala. Nikundaka lala na wavua kube nanga zime.
Haya kwa ni anaka.
Watrangi makata chura baki. Watrangi makata chura baki. Watrangi makata chura baki. Heri wengi na toto huko wiki. Mteke wiki gizani. Pigi miti tititi. Piki kikikiti. Pinji linki mitini. Kingi kingi zigi zigi mitini. Mingi mini piki piki. Piki piki pongi. Cheki doki kashoti. Pika poti.
Chain ori ori. Niko kori kori. Fuko pori pori. Ndion mejaza kama kori. Ame shika kutu sienaka. Fori fori. Shika tori tori. Chezia doli doli. Teka msupa ana mabui bui. Unastuka nme kuteka na unijui jui. Unataka singo flani za magui gui. Kauna swara kuja area nina chui chui.
Inauma but itabidi uzoe.
Nasema damn digi digi mele team weekendi. Come me vivi tuji kill vi deadly. Sema damn digi digi mele team weekendi. Come me vivi tuji kill vi deadly. Chake sitharao chapa na nina tao. Sitharao chapa na nina tao. Sitharao chapa na nina tao. Sitharao chapa na nina tao.
Nakata wapani nijifraili bajo sijamanga me. Nikuririma niki ivamale. Nikiririma na balas nangale. Piga diva dimba kitambi ya bale. Choma kikyo jipa kitani na male. Na sita 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 ni na makagarin. Izame futi sita kivuwa dangar. Kitanka kegi dadi jam na kunywa. Ni dam dam chiki have some kunywa. Kahanjam kakikami na kiuwa. Bongi small kama shimo ya mapua.
Odi wa muranga wanadai niwe wao. Mademo na wanyoroshia kwanza kwao. Ikusi zao ni misi tutu kaza mao. Na jeki zao zimesaka kama toja zao. Na hivi ndo mingi ya stay town na kajaba. Na hivi ndo micheza longo na wamadha. Shosho manguru anadajika wada. Na zake zimeshika asha meza kajaba.
Na sema damn digi digi mele team weekendi. Kami hivi hivi tuji kill vi deadly. Sema damn digi digi.
Nina eo bas tunabakana. Apo nyuma nasibika menafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidugi nimepaka netachoma mboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapomba keto etoto. Pigo finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na loft na piga koto. Sun big wara loft upaka na joto.
Banana, nina eo bas tunabakana. Apo nyuma nasibika menafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Shandana, kanyimlena inabidia weke lawama.
kutoka tiki tiki mbanga basi ulala. Toto yako ye kifiti like ulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewasha na. Pale zabe macho zangu zimenyana na. Iko ready imestedi nani
banana. Nina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika menapana na. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na. Banda, banda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na. Banda, banda si upanda na.
Pati meti yako lead bila kupata wafis. Kwanza kenza stories za matapatapa nani ya buu. Kwanza kumdania tamdandia mbaka kesha. Tinguna na raisha mboko bigi kamepewa. Dona na dalia ndai ura ura don don. Dona na changi anguai uya uya don don. Lapo na kazi anguai uya uya don don.
Banana, nina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika menapandana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Bana, bana si upandana. Katangaze basi baby si upandana.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda fika fire yani dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda.
Tingi nani ya goro, lafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za gondo, gojongo. Na mimboko, mbaka usogo. Tema kiwa kampwa na stone proper. Lafa kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na nadundosa. Pale down, kudundosa.
Venye umejibeba, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye uicheza, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figure fire, yani dangerous. Miudai, miudai, miupenda. Penda na penda fanya na feel kama veteran. New die, new die, new penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda.
Niko kidali yo shamba na tuna mboga. Leke jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Nina taki ya mayangu na riang na zituna kama chango. Kunyanda upigwa mboka. Ukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
poma. Venye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire yani dangerous. Miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran. New die, new die, new penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda. New penda na penda.
Pambulu, luku, washa kindukulu. Kam tukijani ni kupige mavipopo. Pale Instagram, gata tisha na kimboto. Venyo na watiasa mina penda. Mangoko, mangoto, malokol. Siko kwa mosho, orosho. Madiva zimebundi na nikuru. Kulamba mururu, fika ndona juu ya koto. Kurugu, kukaba kwa kila mauru.
Wanga venyu mejibeba, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye uichesa, nga miudai, miudai, miupenda.
Bas bas choka mara maringo miupenda chapa na tarimbo miuchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission bila da permission miuchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission.
Anapenda kuziwasha kakuna kiroma penye kamebeba dhuda kana nikoroka pastangangaza sadaka tapeleka kwake sister Sunday sare mapara Monday kunidaradara kipara gizani kunigwara gwara kadwanga kuchapa 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 kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa.
Bas bas choka mara maringo miupenda chapa na tarimbo miuchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission
bila da permission. Ni chapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Niko kindenge na misi brayo, anika kinembe no ni meze na yo. Pepe shoda na kuapa madapo, kula ni mahaka mikumeza inayo. Cover the face, destroy the base, kama talis, and girls are straight. Ama the base, na mwago taste, mali kwa mali kiwandi base.
Bas bas choka mana maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission.
Mzinga unataka dungi ya sara kama mzinga unakata ende ya dawa, nani walibaki wakipinga gava, na situ kwa zabe tunatumia dawa tuna tumia dawa tu. Tumia dawa wa li, tumia dawa wa ka, tumia dawa.
Bas bas choka mana maringo, mi upenda chapa na darimbo. Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission. Bila da permission. Bila da permission. Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission. Bas bas choka mana maringo, mi upenda chapa na darimbo. Chapa chapa na nakanyaga na mwaga bila da permission. Una chocho na meiva iza jumini fisi bado sija shiba. Harifoko minapiga mimba juu kwa soko kanidiva lipwa. Una chocho na meiva iza jumini fisi bado sija shiba. Harifoko minapiga mimba juu kwa soko kanidiva lipa. Diva lipa lima Diva lima lipa Diva lipa lima Diva lima lipa
Kani Pablo na madawa na gusto kwa nanguzu kikula dako. Pitu bako tulimpanda bako. Kamua kamua mina pendo kianua. Maduri mauta umesunda kake guta. Panua kayanda kadokonda kapanda. Kitanda na wanda venye jonda kakanda. Ambedo life imeshika zimepwata.
Una chocho na meiva iza jumini fisi bado sija shiba. Harifoko minapiga mimba juu kwa soko kanidiva lipwa. Una chocho na meiva iza jumini fisi bado sija shiba. Harifoko minapiga mimba juu kwa soko kanidiva lipa. Diva lipa lima Diva lima lipa Diva lipa lima Diva lima lipa
Makonda mfota mbaka mangware. Anipe vitu nizichape mbaka siandare. Bile hip na madeba na mapongire. Ndazi kiss ndazi chom ndazi pandire. Pandire yani dandire. Shika ganji bana msupa nipe lungula. Nane duka nane agari tuni lungula. Kwa kanisa wako kiria sona chunguza.
Una chocho na meiva iza jumini fisi bado sija shiba. Harifoko minapiga mimba juu kwa soko kanidiva lipwa. Una chocho na meiva iza jumini fisi
DJ Sarge.
Bado sija shiba. Harifoko minapiga mimba juu kwa soko kanidiva lipwa. Una chocho na meiva iza jumini fisi bado sija shiba.
Bye bye Dubai. Cani vacation, vacation pack on July.
Drama nimekaa mimi nataka kugawa mimi nataka kipawa mimi sitaki madawa mimi nataka mabawa mimi nataka kunawa cheki ni ma selfie kibao si ma happy kwa hao mimi ni bebe na chopa tupige ma champagne ma vita kwa street na ma bill tu kwa mall tuvuke ma boda Italia mpaka Spain.
Bye bye Dubai. Cani vacation, vacation pack on July.
Shangai, popping walai mpaka shisha kadai. Lipsi konyagi, tipsi finyagi. Lipsi sinyagi na chipsi kishagi. Baki chapa, baki chapa. Baki chapa, baki chapa, baki chapa. Mama. Baki chapa, baki chapa, baki chapa. Mama.
kitu unajua ni ajana. Cheza nezo mbicho macho kala dia dinyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. La cheza tu below kazi ni kusoma rata. Cheza na yo kitu unajua ni ajana. Cheza nezo mbicho macho kala dia dinyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. La cheza tu below kazi ni kusoma rata. Yule kijana moja gaidi sana sana tena zaidi. Mina kazana kisha mitina. Nikifika beina sikia fiti. Naipigia kwenye bed kisha jia kiti. Ndanya kitu shisha titi. Change position kuna piga deki. Na ukuleyo haka nkuna kula keki. Na ukue rada joju unuza bleki. Kiki, kiki, do you love me? Apantambua hizo jo misi mlami. Hota dande sun, figa basi jo Miami. Upaya na maju, wezi pata jo madhani. Kunitoa bez, ningu nipa mtihani. Kune mta babe, ningu pe mtihani. Na kushika kwa uneza dhali misi jali. Cheza na yo kitu nunajua ni ajana. Cheza na hizo mbicho macho kala dia dinyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Na cheza tu below kazi ni kusoma rata. Cheza na yo kitu nunajua ni ajana. Cheza na hizo mbicho macho kala dia dinyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Na cheza tu below kazi ni kusoma rata. Nchiki wanati wanajomini urinare dem. Yako nyati na akingoa ni vibare. Odi odi kawangware vjana sugu namba nane. Wakisha kitu beji leta nare na madem. Wainame injection asare funga bao kama nane. Na wapidia nduru ni mwake uza manugu na tuki munju. Wanageu kama bubu amepiga magotu. Neza dhania na budu anadaini mwage ndani. Njugu njugu ni kijana wakambi frani. Jamuri siwa leo siwa jana wala joo siwa juzi. Only one day low.
Cheza na yo kitu nunajua ni ajana. Cheza na hizo mbicho macho kala dia dinyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Na cheza chukilo kisi jiku sumarati. Cheza na yo kitu nunajua ni ajana. Cheza na hizo mbicho macho kala dia dinyanya.
Boy from Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Zungu, 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 sha.
Rumbo sewa la mariambe.
Zungu, 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 sha. Zungu, sha.
Rumbo sewa la mariambe.
Zungu, sha.
Rumbo sewa la mariambe.
Zungu, sha.
Rumbo sewa la mariambe.
Zungu, zungu, sha.
Maria, Maria, mbez, nimka na bez. Request na daima bez. Kila isana tan kugeza. Kiwa ina west the best body bless. Males kumtamani adi mabati. Aki smile as mona di mandazi. Wesa vipiga makasi. Na mateme na nasi. Dismente me kamasi. Kuna peti ya na bez. Maliza kebje bunge daily wana debate. Wana panga vile noti. Next itakam na face.
DJ Sarge. Kwe
mechorwa front na ase. Kwe back ya not.
Tire na over, akibonda takuva kana haga tingishe. Akitaka kwa lujoba na kuda chunguza. Tene down, shika down, hivyo shake yo madhuda. Tone nani atazuba, hapa chwa nikidunda. Tone nani atakula, pungitamu imeiva. Ronga, senga, inonge, ngango. Teki na kutambua, mtupa na kusugua. Hata ukiringa, bado na kuchambua. Hata ukichimba, mtupa na kutambua. Ronga, senga, inonge, ngango.
Ronga, senga, inonge, ngango.
Sisa, sisa, sisa.
Need a demo in pesa. Una toma una weka. Kuidro mi upenda. Kwa club mi uteka.
Ngangona mavela. Ukincheza na sepa. Buda yako na mkemba.
DJ Sarge.
Alafu mwana unetima Instagram na mafilter. Nadai wave ama unadai hipster. Na siko shua hata kama jona pata picture. Wako za kimazisha ni kwa nadai feature. Sishi dangu bana nini husu. Bona ni wagawe bana nani nusu. Hiki kosi mbaya sana. Tupendia sara. Fadali duka fungwe na mabusu. Nimeanza sijamaliza. Foka peke ndo mwangaza hapa kwa giza. Una swali sawa uliza. Kosa kubwa ni sidhani kama ndasikiza. Combination yani kali motive bad kize. Yani body, body, stamina. Ukitaka feature ina depend na mistake. sitaku ficha. Chaki one time no, new day more, new day big in a city big G. Yani haka jo, mata on, na naitaka tukika chika.
On the beat and it's about to be burned out.
Ni hatari, bila nazitoka ordinari. Ni hatari, inajua hatari yetu. Inachuna, mtu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna. Inachuna, mtu kwenye chuma inachuna. Inachuna,
kisikia jua kali we jua kuna chuno. Kisikia bitia mavo jua inachuna. Bado meno iko funja mfupa. Bado tembo ziko funja chupa. Haribu mtuangwe mezesha. Usiku changa we serereka. Shisha iko changanya kecheva. Ronde pili na kuja we pewa. Kunja mtu gizani kizawa sawa. Mkumbushe ituma ni apawa. Nakono nasumbua kwa sana. Lazima jui kutu inachuna.
Inachuna, mtu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna. Inachuna, mtu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna. Inachuna, jaba natafuna. Inachuna, nasikia kujikuna. Inachuna, inagonga. Na waroga ni kibonga. Teng ting nakatia. Teng ting napitia. Zimeshika mina reg to mabia. Zikishika chora saba na dandia.
Kukitembela na are nika kipande. Afande sina kipande niko na omo. Mgenji koto kwa zabe nika nisomo. Mkwela kama nikwari sita ingono. Mbasu wa evi jundani wa levi. Mabedi mateki na badu mavedi. Na medi na hedi na kando makeki. Na kata makeki nika ni bash tail.
Stagana staga niki medi jama jo ume dedi ama tu ume bleki. Na ume noki wendi ama piana beki. Saa ngoja nianze kata keki. Na when kaka bambe jujo hauna class. Minko na mane nipate kwa ba. Cheki ni fane umevaka mafiat. Fiatu madhare badaye ni fane.
Iwiki ni nasikia kukata kakeki. Nasikia kukata bado he ni. Pime pedi round moja aniseti piri. We mrazi pigwa ting ting. Eni diva na nakatika na chumbi. Ringi kiroma weki chumbi. Zikishika mina washanga kihudi. Ringi kiroma weki chumbi.
Ambapo anapenda ngama deni. Kanku kata na kata ngama heni. Heni staga niki medu medu. Gana staga niki medi, medi. Miujali ganji na ladies. Miujali money so nataka meni, meni. Staga niki medi, medi. Staga niki medi, medi.
Penda, mina penda vile best tubweka. Nipe tingri tujilipwe tena. Natipaipu tutachafua tena. Kenya na paipu doni pewa. Kao unatoka kari yako. Medi seti tuende form. Jane madanse ndo atimta. Hii ndo best tu sing along.
DJ Sarge, DJ Sarge.
Wakale.
Best William Luso na kesi Choboa kasongesho. Biki cho, icho icho. Kalongongo na banono. Kilokolo, chambao. Kuchengwangwa kwa grao.
Sini ole manga, amangango. Sini ole manga, amangango. Sini ole manga,
mangango. Sisi ni
mwana
wasini wale manga.
Kijihanja mpina chuja na debe nukipata pata pata papasa ni mangata. Ya kukata na dasha kuwa tipa. Ndo walenje isepe nukukata. Ndo mpepe isepe kuzituka. Ndo walenje isepe nikomboka. Chajijeki kamenje na madoba zinachorwa nigenje. Bam nukufix do miti ni dawa. Nukufix do miti ni dawa. Kam nukufix do miti ni dawa. Miti ni dawa, miti ni dawa.
Ati ati mi nishabonga, nishabonga na ganji ni madola. Madola alafu nani ni customer. Uyo jomi sitaki na chomoka. Chutoto yako anakaniga. Hey, wangu ka vanilla. Hey, ata bila filter. Hey, bado ni malkia. Ia, ia.
Msho achore salo na kazi dikinyozi. Naende atae apunguziwe ngozi. Chumvi kilantu pika na machozi. Kwili kibanyo ndo isa tukonozi. Musa unamgoti aje buda. Uwa jama na jibuni aje bazeng. Tuko wale vina bodo kui mfupa. Anazengia jens jo na kati buda.
Ati ati mi nishabonga. Nishabonga na ganji ni madola. Madola funani ni customer. Uyo jomi sitaki na chomoka. Chomoka, chomoka.
Kam niku fix do miti ni dawa.
Chomoka.
Niku fix do miti ni dawa. Kam niku fix do miti ni dawa.
DJ Sarge.
Mi ukata makale. Naongeza na bale. Kani na maganje. Juniko quarantine. Quara, quarantine. Quara, quarantine. Quara, quarantine. Quara, quarantine.
Eh, Wuhan kulikuanga na corona busa. Tukaisunda kwa mogo kadunda. Tukateza tuna distance dunda. Tukateza tuna di ya utoboa. Kame vuta koro ni umocho. Kame dunga polo butango. Pota toka ndongo kumdondo. Takudunga jongo.
Miukata makale. Naongeza na bale. Kani na maganje. Juniko quarantine. Quara, quarantine. Quara, quarantine. Quara, quarantine. Quara, quarantine.
Wengi wanakutaka. Nakutaka bro. Wangu wanakutaka. Maarifa di bro. Wako wanakutaka. Uneza pata di baba koyu kutaka. Tosa sound kwa panomba namba. Sina tabia kaza kamba. Za gwanda ulishani ganga. Tugeuzane baba na mama.
Miukata makale. Naongeza na bale. Kani na maganje.
DJ Sarge.
Nina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa. Tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jam na bambika. Kama nilitegu ni pato mepika. Kama weni maigu ni pato metisha. Sura za mababu mazezi natisha. Na kama wezi moni jadidu napisha. Ikus inatupa siyezi fika bei. Heri shike mafuta nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebe. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Atukia mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufala ilfanya sigeo zangi pedi. Chupa kuchupa, chupa kutupa. Pigia hiyo shasha dizina lipuka. Itamuru sasho zinae kaboka. Ugamuru dash piga brother ya lita. Sema team siku sako joa inatisha. Ukiwa na wakando utakita picha. Ukiwa yule wako mazuna chatisha. Chupa kutupa, chupa kutupa. Nina saka ganja ikisha lipuka. Punguza yukupa, chupa kutupa. Nini nikipa. Piga goti ama domo basi toka geto neza cheese nkupeleke arikile. Shigi shigi de out of 10 kula 10. Wenye chuki na wembe jo zaidi ya town tawape. Hapa mchasi ni uban kastima. Pana fwada msupa kame kosa biga. Danki tupa one two ashajipa. Yani ya mana girl is too bombastika. Shai lamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba lulu. Shai lamba lulu lamba lulu lamba lulu lamba. Lo shai lamba, lolo lamba, lolo lamba, lolo lamba. Lo shai lamba, lolo lamba, lolo lamba, lolo lamba.
Piga goti eh, panwa domo basi eh. Doe lolo neza tizu pige nduru wa dikile. Shika toto fiti nama ki inama mina bend. Kibaki tanasani minas mama digide. Digi digide.
kanyagi base bana jushan maliza Steam azima mzingo umeze joe kwa giza Nipe nari chimney zaidi ya Wiz Khalifa Cheni ya mkumbili staki wageni kabisa Hapa mchasi ndio banka stima Pana fwada mtupa kame kosa piga Na anki tupa wantu wa shajipa Yani ya mana gali siki ubomba stika
Ini last bota mark kwa kalenda Ya mamasta maji mabazenga Pia kafala na beef na kalenga Na kakawa mivunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Labda kani beza betli na mabigi Nakunanga mtane za kula baridi Uda kila esto jiji ni na bibi Galale
Unakulanga Ferrari
Galale
Rusha mawe kahalware
Ni galale
Unaongea mingi kahao
Galale Hey, yati yati nini kem kem Wata guane, wata vai miss I miss Kasi ganje, hai ni saidi Saidi Wata guane, what about it Bro man, kauna daibi Galale Galale Hey, yati yati nini galale
Nairobi, Kenya. DJ Sarge.
If you see me, I love like a cup of media, me beba. She can pour on fishing back up a pizza. Put your people back at you, Radia Cateta. Happy, 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 happy. Akura play, Kibura, Nakata, Maji, Makache. Apa, Mfupa, Jakura, Spama, Riku, Ben. Nama, wait, Jakura, Mistake, Sana, Joki, Zee. Happy, happy, happy. Basi, baby, Nipe, Sabo, Kirama. Sabo, Kirama. Sabo, Kirama. Sabo, Kirama. Nipe, Sabo, Kirama. Sabo, Kirama. Sabo kirama, sabo kirama
Nikimdigi fiti na cheki jua mebeba Niko macho kwa keni kwa mahandas katepa Chapalisha kuni iba kimbebia mesepa Nima diva tunakawe dimanga pereka Unakushea jofisi ya kikamorea Top player ala amani gari sorea On air balance na ureverse orea Lolas makatambe orea orea
Hakuna play kibura nakata maji mba kache Hapa msupa jwa kuna spama ni kumben Nama wait apura mistake sana joki se Hape, hape, hape Basi mbebe nipe sabo kirama Sabo kirama Sabo kirama Sabo kirama Nipe sabo kirama Sabo kirama Sabo kirama Sabo kirama
Cheki ni kwa maji zimeshika juwadi Tunda ni kudunda tunatunda mbakadi Shika manzi fit ya kikubali zona blida Kama ni kundigi juu ya meza Cheki na kamsupa kama ngwati na kata Dili ni kuseli ata mambanga kwa nganya Supa ako dando na kichocho na panda Na si mama na rongosa kiuno haga kwa mare
Hakuna play kibura na kata maji mba kache Hapa mfupa jokuna spama ni kumben Na mawaita kura mistake sara joki ze Hape, hape, hape Basi mbebe nipe sabo kirama Sabo kirama Sabo kirama Sabo kirama Nipe sabo kirama Sabo kirama Mwache sabo kirama
Umeivisha, umewezesha Na kuna venye mafisi unawatesa Tu ulifanya ni wachane na Melissa Patricia, Vanessa, hata na Teresa Mama niko solo sina keja niko lojo Giza ni utalamba ukidai kukiona Akifika Erianda, msokonya
DJ Sarge, DJ Sarge
Fika kani toto chine waba wacho koko
Ikikupa silver goro ndape ya kamene Jumini girimba kwa shia kama meme Kukaf na uloyo zote nlechanga tene Jusai na royo fisi kitake kembe Chuna kindovu badaye kikate pembe Chuno nyongo wa kikate kakadere Napenda kwa ndolo kini vishanga pete Jusura simbovu kumbao si lazima tembe
I need some love now Some real love now wawa Yelo ni kuta sitamani Nipe pambe ni wangerati I need some love now
DJ Sarge.
Chesa
chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari Yati eh buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari Yati eh buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari Yati eh buda chesa na nari
Shika jaba shika mtoto dini bablas Pige munju kwani nini hola gala dance Shike meza shike onanga yani double dance Mami ndo fisika unarada kuna kutu bond Geuka nikubenga, geuka nikubeng Geuka nikubenga, geuka nikubeng
New position, new position New position, yalla new position New position, new position New position, yalla new position Nike zima washa buda chesa na nari Yati, eh, buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari Yati, eh, buda chesa na nari
Rada rada ni gani, tuingie ndani Juu misibane minajua uko honi Jantani janta jodundu inamata Ganja famane wale wajanja Kushotukulie wanachora namba saba Wanachora namba saba
shukri wali ten 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 Nasema shukri wali ten 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 Yo! Yeah. Katika, dondosa, yeah. natigyal, rombosa, yeah. rombosa Kila mutu, rombosa, hey!
Nike zima washa buda chesa na nari yati eh buda chesa na nari Nike zima washa buda chesa na nari yati eh buda chesa na nari Gala new position new position Gala new position new position Gala new position new position new position new position
Yokifuniko toshe chupa katika kalija ina mfupa paka randi toa kutuhituma ezi wai kusi nimejipinchuma Biga spread, dizi cheke karuma Mizi wakusi nimejipinchuma
Mlango inabishiwa na watchman Juwan awa unawika tutusha Ushaiguswa usikie tukunyora Ushaiguswa usikie tukuoga Bahati mbaya ukinipata juu ya handas Kwanza nikitanganisha shada Nipe
new position, new position, new position Gala new position, new position, new position, new position Gala new position, new position, new position, new position Gala new position, gala new position, new position, new position Gala new position, gala new
You're now in the mix with DJ Sarge Number one in the streets for giving you those hot shell exclusives
Gala new position